Ekiwungamuzi amateeka agaddukanya Parliament gakkiriza buli mubaka yenna okusobola okwesimba ku kifo ky'okuddukanya Parliament y'eggwanga nga Speaker era mu nsonga eyo nyininnyini njagala kuyita wano okuwa ebiragiro eryoya wange abooya bafaawo abakulembeddwa Erias Lukwago okuteekayo okusaba kwaffe okwesimba kuwa Speaker naddala nze Bumba kwa Makindye West kubanga ekifo ekyo kikkirizibwako buli mubaka. Bwe kiba nga kirungi n'ensonga baziwadde era ng'omulamuzi ozirabye nga zeetaagisa ku okuteebwa tugende twesimbewo n'okulonda n'okujjanjabwa ekyo kijja kuba kirungi. Naye bw'oba nga osazeewo mu ngeri endala nsaba abalooya bange bateekeyo application nga basaba injunction eya kkooti okuyimiriza process ey'okulonda ekifo ky'okujjuza Speaker kubanga kiyingirira eddembe lyange ly'obuntu ng'omubaka tingale ebbanga ddene bw'otunuulira bye tumaze wano nga bagamba banoonyereza ate nga twakugamba nti ebintu bino bye banoonyerezaako tetwabiriimu era yo nsonga olaba State akuba ekoona kumpi bwe tujja wano mu kkooti.